golle simore joyi. Kono in wodno gorko goto biteed Ananias, jom suudu makko wiite ko Safira. Kanko e jom suudu makko be kawri be jeeyi jeyi mabbe goto. O bamde e jom suudu makko o mofi e cioggo he huwindi. O nawi ko heddi ko o fawi dum e juudi ne laabi be. Kono Pierre wiimo,
Ananias, ko wadi gaccuda seitane uri berne ma ha ada fenana ruhu cenido o. Mofa hunde e cioggu lesdi ndi. Mate wana ko an jiyando ni hore ma ne jogida ni de. Kadi, mate ne jeyda ni de. Awa wano naftarade kalis o. Holi no nganni rida wadde ko wayni. Wana yimbe be penanda. Penanda ko Allah.
Nden Ananias nani din konguli. Yani don e don. Seri e wenki. Kala nanno do den don gedi. Kulul maungul jaggi dum. Sagata bi bengari kasnemo nawemo nguboyemo hedde waktu jitati cagal mum jom suudu makko ari tawi suwa nandi ko kewi ko Pierre wiimo,
hala nam so tawi ko dum tan jeydon lesdi mondi.
O jaabi o wi,
ey ko non tan foti.
Nden Pierre wiimo,
holi non bawirdon bamdude jewtindaaje ruuhu joomiraado o. Hedo uboy noobe jom galle ma nanangara ma be nawe anne.
Don e don o yeni e yeso makko o seri e wonki. Sagataabe be naati tawi o mayi be nawimo be nguboyemo e seri jom galle makko. Kulol mawngol nangi dental gongdin be gal e nanbi den gede be fof. Nelabe be en badatno maandeji e kawisaji kewde e hakkunde yimbe be. Gongi mibbe fof gondanno ko e sempeten Suleimani he. Hay goto goddo susana tawidebe. Ndene de yimbibe ina mantatnoobe no feewi. Jamaanu gongdinbe worbe e rewbe woni be daadi heewde habbi e joomiraado o. Yimbibe njahi ha mbatti addudi nyawbe e mbeddaaji. Pawdumen e dow leccoñ e cekki. Mbele so Pierre wirtimo don hay so mbelo mum ina mema woni hen. Jamanu kewdo ummi e cehitar Yerusalem addi nyawbe e wondube e ruuhuji tunwidi ben fof cellina. Nden horeji yottinobe sadak o e wondibe mum fof hono gomu sadusa en kiram jaggi dumen pelliti ummade be jaggi ne laabi be cioki dumen. Kono nder jamma malaika joomiraado udditi dame kasode yaltanibe wiibe,
njehe ndaroydon to galle Allah to kabroyon yimbe be ngurdam kesam dam fof.
Nden be nani dum be natoy to galle Allah to gilu subak law be ngoni e janginde. Horeji yottinobe sadak o e wondunobe e mum dindini hohobe besngu Israila be ngam jojjindi nyaawirde towinde cagal dum. Be njamiri yone laabe be gaddoyi to kasoto. Kono de gardeji di jettinde tawani bi e der kaso he be dutti be tintini nyaawirde towende de be mbi
min tawi kaso o en uddi hatidi gardeji di en ndari e dame he. Kono de min gudditi min tawani hay goto der
de mawda renobe galle Allah o e ardibe yottinobe sadak be nani dum be donki famdi holito ne laabi be ngoni be namni koy mabbe holito dum jogori yumtudi e on saha wodi gardo wiibe
kero de worbe be cokno don be nana ndari to galle Allah to ina jangine yimbe be.
Nden mawda renoybe o yahdi e gardeji mum be ngartiri ne laabi be. Kono non be mbadirani dum doel sababe kulno ko wat yimbe be mbeddaade be kaaji. Nde be ngartiribi be darnibi e yeso nyaawirde towene de. Horeji yottinobe sadak o namnibe wi,
min kaderino on no labir janginde e dowden indi. Kono non on ceri lawol mongol e Yerusalem fof kadidi don ko jidam on gorko fawo min.
Pierre e ne labi be njaabi mbi,
fodde neddo ko rewde Allah kono wana rewde yimbe. Alla taniraabe men wurtini Yesu mo pengnodon e leggal o. Alla ngabbanimo hebnimo nyaama mum wajimo gardido e dandowo ngam rokkude Israa'iila en no mbaajori koye mumen bakkatuuji mumen njaafe ko min seedeji den gede minen e ruuhu cenedo mo Alla rokki kala dewdo dum o.
De nyaawirde towre nde heediibe ha gasi laawi yidi wardebe kono farisa goto biiteedo Gamaliel jeyaado e nyaawirde towre nde janginowo sariya teddinaado yimbe fof ummi dari yamir yobe njaltini seeda cagal dum o wiibe
Israa'iila en gande ko jogordon wadde be yimbe ko boyani ko tewdas biyatnodo hore mum ko neddo ummi te hedde yimbe temede nayo en dewno e makko o warama te rewnobe makko be fof charama hay hunde heddaki cagal makko Judas galine najo o ummima e saha bindital nawori yimbe hewbe o warama kanko ne te rewnobe makko be fof charama joni non mbodo wiya on ngitte hakkilaji mon e be yimbe dalon be njaha ngati so tawi anni e mabbe e golle mabbe gummi ko e yimbe ma firtoyo kono so tawi de gummi ko te Alla on baba firtude de ndeno de woto on kabaade Alla
nyaawirde townde jabi miijo makko be nodditine laabi be karwisi dumen kadi be jamiri dumen woto kaalto e dow inde Yesu nden be gaccidi nelaabe be gummi to nyaawirde to berde mumen ina keewi weltaari eno kaande nira e hoyneede sababu ndi inde Yesu ni kadi nyande fof to galle Alla to kanyum e der galleji he be ceeraani e jangindi e andindi kabaru mojjo manam ko Yesu woni Almasiho.